SBS Radio. Kudu 2 milyan oo shacabka Victoria ayaa la filayaa inay codkooda ka dhiibtaan doorashada Victoria ee dhacaysa Sabtidan, iyadoo xisbiyada waaweyn ay ka ololeynayeen kuraasta muhiimka ah ee ay doonayaan inay ku guuleystaan. Dhisidda kaabayaasha dhaqaalaha ammaanka iyo soo galootiga ayaa ahaa arrimaha ugu waaweyn ee ololaha doorashada looga hadlayay. Labourka ayaa ballan qaaday inay sii wadi doonaan inay qarash badan ama maalgelin badan ku bixiyaan mashruucyada lagu dhisayo kaabayaasha dhaqaalaha, iyagoo qaar badani haddaba socdaan sida qatareen oo dhulka hoostiisa maraya. Caafimaadka ayaa sidoo kale ay Labourku diiradda ku saareen ololahooda doorashada, iyadoo Premierka gobolkan Daniel Andrew uu ballan qaaday inuu maalgelin dheeraada ku bixin doono kaaliyaal caafimaad oo dheeraada oo la qoro, isbitaallo, shaqaalaha ambalaasyada iyo xanaanada ilkaha oo lacag la'aan oo la siiyo caruurta iskuulada dawladda dhigata.
This is a massive expansion. There'll be 250 dental vans traveling around the state to every single government school.
Arrintan waa mid aan aad u ballaarinay. Waxaa jiri doona 250 basas yar oo ilkaha lagu daaweeyo oo ku wareegaya dhammaan iskuulada dawladda ee gobolkan. Tan ugu muhiimsanse waa inaannu dib u eegid ku samayn doona barnaamijkan sanadka 2021. Innagoo eegayna inaannu ku sii fidin karno iskuulada Katoolika ee lacagta yar ka qaada caruurta iyo iskuulada madaxa bannaan. Waxaa sidoo kale arrimo waaweyn ku dhawaaqay xisbiga liberaalka ee Victoria. Waxaa ka mid ah maalgelinta kaabayaasha in liberaalku ballan qaadeen ku dhawaan 7 bilyan oo dollar oo lagu dhisayo 2 waddo oo waaweyn, laakiin codbixiyaasha faahfaahinta waddooyinkaasi ma ogaanayaan ka hor doorashada. Isagoo ka jawaabaya dadka aadka ugu sii badanaya gobolka, hogaamiyaha mucaaradka Matthew Guy ayaa sheegay inay ka go'an tahay nidaamka dadka lagu dejinayo goobaha ka baxsan magaalada Melbourne, isagoo ku dhiirigelinaya dadku inay u guuraan magaalooyinka iyo tuulooyinka yaryar si culaysku uga yaraado adeegyada iyo guryaha Melbourne. Xisbiga liberaalka ayaa sidoo kale sheegay inay wax ka qabanayaan sharciga iyo kala dambeynta. Mr. Guy ayaa lagu soo warramay inuu ballan qaaday inuu xaakimiinta maxkamadaha siin doono awood ay dhalinyarada dambiyada gacanka hadalka ku kaca u diraan 12 asbuuc oo xoriyad dibadda lagu soo tababaro intii xabsi la geyn lahaa. Matthew Guy ayaa sheegay in dowladda isbahaysigu ay mar walba ammaanka shacabka Victoria ka dhigayso tay mudnaanta koowaad siinayso.
Liberal and National parties will put as the highest priority their safety, whether it is domestic security such as home invasions, carjacking.
Isbahaysiga liberaalka iyo nationalku waxay mudnaanta koowaad siin doonaan ammaanka, ama ha ahaato ammaanka gudaha sida guryaha dadka loogu galo ama loogu dhaco, gawaarida dadka laga xoogo, iyo dambiyada faraha ka baxay ee gacanka hadalka ah. Liberaalka iyo nationalku markasta waxay kow ka dhigayaan ammaanka. Tirakoobkii qaran ee 2016 ayaa muujinaya in ku dhawaad kala bar shacabka Victoria ay ama dalka dibadiisa ku dhasheen ama mid ka mid a waalidkood uu ku dhashay dalka dibadiisa. Shacabka Victoria ayaa ka kala yimid in ka badan 200 oo dal, waxayna ku hadlaan ku dhawaad 260 luqadood iyo weliba lahjado. Liberaalka ayaa sheegay inay ka walaacsan yihiin in maalgelinta kaabayaashu inaysan u dhigmin kororka dadka, waxayna doonayaan in iyagu ay go'aamiyaan meesha soo galootiga cusub uu ka degayo gobolka. Inga Bilush waxay mucaaradka u qaabilsan tahay arrimaha dhaqamada kala duwan. Waxay dhowaan u sheegtay golaha bulshooyinka dhaqamada kala duwan ee Victoria inay jiraan fursado badan oo ka jira magaalooyinka yaryar iyo tuulooyinka yaryar ee gobolka.
There's a huge backlog of infrastructure that I think does raise questions about are we overpopulated, especially.
Waxaa jira kaabayaal badan oo weli aan la fulin, waxayna dhalinaysaa su'aal ah dadku faraha miyay ka bateen gaar ahaan magaalada Melbourne. Waana sababtaas tan xisbigeenu uu u qaatay fikradda ah in dadka la dejiyo meelo ka baxsan magaalada Melbourne. Dadka dhaqamada kala duwan ee Victoria ayaa waxaa ka mid ah soo galooti hadda dad waaweyn u badan oo Yurub ka yimid intii dagaalkii 2aad socday, iyo qaxootiga ku barakacay dagaaladii Vietnam. Waxaa kaloo ka mid ah dad dhowaan iyagu yimid oo ka soo jeeda dalkii hore loo oran jiray Yugoslavia, bariga dhexe Afghanistan iyo bariga Afrika. Wasiirka arrimaha dhaqamada kala duwan u qaabilsan xisbiga Labourka Robin Scott ayaa sheegay in haddii Labourku dib loo doorto ay dowladdu diiradda saari doonto waxbarashada luqadda labaad iyo sidii loo taageeri lahaa Australiaanka da'da weyn ee ka soo jeeda waddamada aan afka Ingiliishka looga hadal. Hong Chong waa afhayeenka dhaqamada kala duwan ee xisbiga Greenka. Waxa sheegtay in siyaasadahooda doorashada ay ka mid tahay in la abuuro qasnad gaar ah oo loo qoondeeyo magangelyadoonka dawladdu ay ka jaratay cayirta. Mr. Chong ayaa sidoo kale ku baaqday in dhammaan xisbiyadu raacaan ololaha Greenka ee loo bixiyay awood ayaa ku jirta kala duwanaanshaha. Waxay ka codsanaysaa dhammaan siyaasiyiinta Victoria inay ballan qaadaan inaysan cunsuri ahayn. Waxay sidoo kale ka hadashay hadalladii ka soo bixi jiray xilligii laga doodayay dambiyo la sheegay inay galaan dhalinyarada Afrikaanka ahi. Markaan ka hadlayno dadka midabka lagu soo dabanayo iyo warbaahinta oo aanu ka hadlayno arrimaha bulshooyinka Afrikaanka, waxaan ka hadlaynaa bulshooyin dhibaatooyin soo maray, waxaan ka hadlaynaa dhalinyaro dambiilayaal laga dhigayo. Laybarka ayaa baarlamaanka hadda jira ku leh 46 kursi oo ka mid ah 88 baarlamaanku ka kooban yahay, halka isbahaysigu ay ka haystaan 37, xisbiga Greenkuna uu 3 ku leeyahay, iyo weliba 2 xildhibaan oo madax bannaan.
Want to hear more stories like this? Subscribe to our regular podcasts on iTunes.